All I need is an honest love. All I need is an honest love. Nishamaliza burandaranda. Nishamaliza burandaranda. Machachari mwenye kupenda na sikudhani ya kwamba nitaja kutulia nianze familia, lakini sasa nimegundua ya kwamba hayo yote ni ya muda. Tena sasa nimechanuka na nimeshatulia. All I need is an honest love, honest love. All I need is an honest love. Nikachanganikiwa, nikawacheza sana, nikavunja roho zao bila kuzingatia. Lakini sasa nimepata mwenza wangu, nimejinyakulia. Tena sasa nimechanuka na nimeshatulia. All I need is an honest love.
All I need is an honest life.